dhacdada waxay u dhacday walaal degmada buurburti baadiyaheeda meesha la yiraahdo caag mudey ayaa gabar aniga aan dhalay oo ninku kursaday. Gabadha waxaa la yiraha basra xaashi cabdiraxmaana la yiraha, da'deeda 18 jir. Dhibaatada gabadha soo gaartay ninka asaga wuu kufsaday, doorey uu qaatay, doorayday gacanta kula dhagtay, gabadha waa xoogay. Macnaha ninka celina malaha, allah asaga mu wax kaloo dhexdooda ku jira malaha. Gabadhii way soo toostay, cunaheeda dhaawac ku yaala, waa diyaabaysaa dharkeeda wuu jaajaacay, doorayo xataa gacanta ugu saray. Aniga marka sida ay dhacdayna ana nin baadiyo deganaan ahay, dad unto loo meesha ka dhawaayay ayaa ninka soo qabtay, maamulka loo dhiibay marka meel duur ahaa ninka lagu soo qabtay. Gabadha marka kufsadayna taleefan ay haysatay waa soo dabaorday, iyadoo dabaor daysaana naga daba yimida aseena la qab gacanta maamulka buurburta ku haayo. Magaciisa buu raarax shaa la yidhaha, aniga magaciisa saddexan ma aqaano. Marka haddiiba dadkii asiga ay ku dayriyeen ana magaciisana maba danayn, ninka ii xirnaada arif. Marka aniga taas ay qabatay, odayaashu waxay yidhahan $150 aan ku haynaa, ma qaadanaysaa? Ninkaas dadkiisa turkiisa wuu dayriyey, ani marka waxaan yidhi turkiisa hadduu dayriyeen idaacadahan ka daynaya, haddii walaalay dowladdu ay qaban waysana kolay jidun bay bixinaysaa yidhi. Marka ayay xirnaada ninka bes. Aniga waxaan dalbanaa meeshaan hadda buulibirta waa la hiiraan, maxkamad kama jirto goobta, waana dad iska dabacsan way yihiin oo dad hadda awoodla maa. Waxaan u baahanahay xamar in laygu wareejiyo maxkamad, xamar in laygu wareejiyo ninka.